Number 6.
Katamba wasipai, I never seen before. Wani aje nijidai, sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga, nakula najilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi, ah, kama penzi. Linge kwa chumba, ninge limenda. Kama jenza, walisema hayawi. Yamekuwa, mimi na wewe. Do forever, aya. Forever, forever, forever. Do forever, forever.
Come make it slicer.